Barbie boy. Jeza, Luca, Bimba, Naomi, Bam Bam. Jeza, Luca, Nungu, Yupo, Bam Bam. Jeza, Luca, Bimba, Naomi, Bam Bam. Jeza, Luca, Nungu, Yupo, Bam Bam. Marikuita bule belashi, unambele wala nyuma. Umekuwa sasa kipepeo, unapaa angazaji. Umeinuliwa na baraka pia, inanyesha kama mvua. Umetoka chini, ukaenda kati, sasa uko juu tu sana. Mungu baba wa ajabu, ametenda mambo yote. Amekupa madhabu, utubaki pale pale. Mungu baba wa ajabu, ametenda mambo yote. Amekupa madhabu, utubaki pale pale. Jeza, Luka, Imba, Naomi, Bam Bam. Jeza, Luka, Nungu, Yupo, Bam Bam. Jeza, Luka, Imba, Naomi, Bam Bam. Jeza, Luka, Nungu, Yupo, Bam Bam. Malikuwe sabi ya masiku, bada ya kuokoka. Malikuchukia tu sana, atijuu uko Simba. Malisema kwamba hautasoma, lakini imekuwa sivyo. Umefanya degree, ukafanya master, sasa unafanya PhD. Umetoka mbali, unaenda mbali, sasa unaimba bam bam. Mungu baba wa ajabu, ametenda mambo yote. Amekupa madhabu, utubaki pale pale. Mungu baba wa ajabu, ametenda mambo yote. Amekupa madhabu, utubaki pale pale. Cheza, Luka, imba, Naomi, Bam Bam. Cheza, Luka, Nungu, Yupo, Bam Bam. Cheza, Luka, imba, Naomi, Bam Bam. Cheza, Luka, Nungu, Yupo, Bam Bam. Mungu baba wa ajabu, ametenda mambo yote. Amekupa madhabu, utubaki pale pale. Mungu baba wa ajabu, ametenda mambo yote. Amekupa madhabu, utubaki pale pale. Cheza, Luka, imba, Naomi, Bam Bam. Cheza, Luka, imba, Naomi, Bam Bam.